waxaa la ii sheegay in haweenta meesha degan uu hadda dhawaan guursaday uu saasna oga mid noqday nin reerka xafadda ka mid ah